ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa taliyaha la dilay magaciisa ku sheegay Xuseen Cawaada, waxayna sheegeen inuu mas-uul ka ahaa gantaalada looga soo tuuraya xadka Israa'iil ay la wadaagto Lebanon. Israa'iil ayaa soo saartay amarro badan oo dadka looga daadgureynayo qaybo ka mid ah Lebanon, iyadoo sheegtay in dadka ay tahay inay ka baxaan aaggaasi sababo la xiriira inay u dhow yihiin goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Xisbullah. Awaamiirta ayaa caadiyan ka soo baxa Israa'iil ka hor duqeymaha. Amaradii ugu dambeeyey ee Khamiistii waxaa ka mid ahaa in laga baxo aagaga Sareen, Tamin iyo Safri. Wasaaradda caafimaadka ee Lebanon ayaa sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbaxadii lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israa'iil ay ka fulisay koonfurta magaalada Nabatiya, laguna dhaawacay in ka badan 50 qof, iyadoo tilmaantay in dadka lagu dilay duqeymaha uu ku jiray duqi magaaladaasi. Saraakiisha Lebanon oo cambaareeyey weerarka lagu qaaday caasimadda gobolka koonfureed ayaa sheegay inuu caddeyn u yahay in ololaha dagaal ee Israa'iil ee ka dhanka ah kooxda hubeysan ee Xisbullah uu hadda u wareegayo inuu bartilmaameedsado dowladda Lebanon. Ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Lebanon, Najib Makati, ayaa sheegay in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay shirka xubnaha golaha deegaanka oo markaasi ka wada hadlayay adeegga magaalada iyo xaaladda gargaarka si loo caawiyo dadkii ku barakacay ololaha dagaal ee Israa'iil. Laakiin wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant, oo booqasho ku jooga waqooyiga Israa'iil oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Lebanon, ayaa isagana sheegay in Israa'iil aysan joojin doonin weerarada ay ku qaadayso Xisbullah si ay u ogolaato wadahadal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen 10 bartilmaameed oo ay Xisbullah ku lahaayeen deegaanka Nabatiya. Isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lebanon, Janine Hannes Balasker, ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil uu daba socdo weeraro kale oo lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah iyo kaabayaashii rayidka ee Lebanon oo dhan, iyadoo tilmaantay in silica ay marayaan dadka rayidka uu gaaray heer aan horey loo arag. Bayaan ay soo saartay ayay ku tiri waa waqtigii dhammaan dhinacyada ay qusayso ay si degdeg ah xabadda u joojin lahaayeen, islamarkaana ay u furaan xalalka diblomaasiyadeed oo awood u leh xaqiijinta baahida muwaadiniinta iyo horumarinta xasiloonida gobolka. Safiirka qaramada midoobay u fadhiya Israa'iil, Danny Donnan, oo wax laga weydiiyey weerarka, ayaa sheegay inay ku bartilmaameedsanayaan xarumaha Xisbullah iyo inuu eegi doono dhacdada gaarka ah. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale 4 duqeymo xagga cirka ah ku qaaday xaafadaha koonfureed ee Beirut, iyagoo ku soo furay qiiq fara badan oo ka kacay ugu yaraan 2 xaafadood. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan 50 gantaal laga soo riday Lebanon 4, halka Xisbullah ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday ah ku yaala waqooyiga Israa'iil. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay, 4 diblomaasiyiinta ayaa sawir xun laga siiyey xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Gaza, gaar ahaan waqooyiga, halkaasoo Israa'iil ay bishan dhaqdhaqaaqeeda ciidan ku kordhisay. Kusimaha madaxa bini'aadnimada ee qaramada midoobay, Joyce Masuya, ayaa sheegtay inaysan jirin cunto gargaar ah oo gashay waqooyiga Gaza 2-15 Oktoobar, markaasoo la ogolaaday galaangalka gargaarka, iyadoo intaa ku dartay in dhammaan saadka lagama maarmaanka u ah badbaadinta ay dhammaadeen. Xubnaha golaha ammaanka ayaa cambaareeyey xaaladda bini'aadnimo iyo amarada daadguraynta ee ciidamada Israa'iil. Kalfadhiga golaha ayaa yimi maalmo kadib markii Mareykanka uu dalbaday in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadnimo ee siisa Falastiiniyiinta ku dhibaataysan Gaza bisha soo socota, haddii kalena ay wajihi doonto suurtagalnimada in Washington ay ka jarto kaalmada militari ee ay ku taageerto dagaalka Israa'iil ee muddada sanadka ah ee ka dhanka xoogaga Hamas.